moya. Maneno yako sio fungu langu, tena wewe ndo unanijua. Mazingira niliolelewa, baba na mama ni walokole, wamenifunza busara na upole. Nikikosea baby I'm sorry, usije kuniacha ukaenda mbare. You never cry every time every day, unanifanya mimi nashindwa kula. You never cry every time every day, unanifanya mimi nashindwa lala.
Unanichanganya changanya, unanivuruga vuruga, unanikoroga koroga mama eh. Unanichanganya changanya, unanivuruga vuruga, unanikoroga koroga shini eh. Unanichanganya changanya, unanivuruga vuruga, unanikoroga koroga mama eh. Unanichanganya changanya, unanivuruga vuruga, unanikoroga koroga shini eh.
Uzuri wako malavida, kidawa haja kufikia. We kwangu ndo my African cute, walai umenivutia. Kama vandame babu jipupute, kamuvi kameni nogea. Kama daina kwako univute,
wimbo mzuri nitakwimbia.
You never cry every time every day, unanifanya mimi nashindwa kula. You never cry every time every day, unanifanya mimi nashindwa lala.
Unanichanganya changanya, unanivuruga vuruga, unanikoroga koroga mama eh. Unanichanganya changanya, unanivuruga vuruga, unanikoroga koroga sheri eh. Unanichanganya changanya, unanivuruga vuruga, unanikoroga koroga mama eh. Unanichanganya changanya, unanivuruga vuruga, unanikoroga koroga sheri eh.
Baba na mama ni walokole, wamenifunza busara na upole. Nikikosea baby I'm sorry, usije kuniacha ukaenda mbare. Baby, 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 nakupenda. Baby, 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 nakuzimia. Baby, Matulio.
Maxmizer.